fuse cheya nganika wampunyira wantu nga ziza obaluuya nsenga nambuuza nga teyali musanyufu wabaki anze muwagika bijinji nkyaze embeera zange era kino nkinyumiza mumanyi nti nnabukenya ensonga enjuya ye kano koolabiseeko nkuteekewo etayita mulenzi muto ye kaabe mukadde nga akulabyeka nsembugubugu n'akuwemya ne bwe siba naddaala wakanoyingira mu nju etangaalirawo nabukenya otuukidde nga ningaliko busagwa bwe nnumba tugambye koolabiseeko nzizeemu agatumya omwenge ati baleete lusinzi nnamba oba gunzita balikebera mu bitabo ekira kyowa wefa omwekusisa essanyu lyange essuubi lye nnina mubbe likira lye nnina mu ndongo nze era nkakasizza luno nti mukama kyokka njagala sikyalina wansiwansi mmatiddemu ekyo ndayira n'olumba olwatuga maama n'atakulabako zaaya n'obugenya osaana kulabako nga mannya genendongo ensulo y'obuteefa mpugula ebikolo bikambwe era ndi mwetegefu nnyo obuzibu bwakubwanganga sitaani tali kuyitaawo n'okyuka temmeemi manyi yeezira baagala naye nsibuko y'obukyayi era tontyanga sirina ttappu kaffera kakibe kikalu okaluubirira nze nkusaba obeere wange mbewo nga be twabadde opeki wange kati nkusiibula nti awe mpoza maama kati ono ddaddi ebisawo bindagaya bitinnerere gye munnango nsanze bubi Yeah. Suti ya itibwa mutupo laba tuwevuma ni katonda Kale nesonga uchai wabubongeze vitatuka Katino kusawa maso na matuku vidiriza Pasalewa kurulwa kwa tulimuto wetwara Kukukula tulikumisinda kulembera bamusuta Katibano bawewe zabaloleze mwishe baliko Kale shesho nebye mikwano vivera mnye sarwa Olina wanoza shatari na konsonga Katino zenkola vyanga tantu matoja kuwabula Kambenga mkoya na vichamu kwenkole lalifunana Na huinja garoba ikevita tuseba visuta Karujejo niliwele sanyuli awe Ate uolunga wa mwiche ndeka mweo ziko verera Bazi unyanyo wa kisakulia siru gambo Eranze mbaita mkwengeze inawezira veri ngeti Toya ula nekisosuri sanyuli achangachizize ili achivogwe Mbwe chito chile karu wagara nebiolero motara mkukunula Mumazunga chile karu wagara nebiolero motara jaga kukunula Zawantu na batite kutu za kanana kukubambu Bugiri ya jana sasalu watuleke na rukorongo Bukulu lwa kwekanya ilinya ya kuwali ya jinja Ili kila walu muendo ili ya mabole ya suta Kula sente wumbi Na yu mwana yali mtufu nange wa maramani Wayambala nona nanange nempuliranga angaziwa Ani aso samaze nsio nane sigarange kanula Eladalo sana kuimba nilinyali olikubwana Kubangoli wambala nyomu venda vinda wange Nagasi utaka mpedita wensinga kaonja kuba Kenya ndi safari okumala kabanga katono Mwanange nkusaba ogumemu ebimpuna bishakuba Omukwano okutali sente kubanga nkuba mu ddungu Kuba yekkaatiriza ekyokyoba oyogedde ne kiguma Ddala empagi y'amaanyi okunywerera abateesa Okulaba ennasi z'omusajja nga mukawali gasitowa Nange kyekintabaze emiwa bungi buna ntafuka Kuogera vya njwandwa vene ya mwabu tatuka Dala tutulevu kanya kufuwa konzira mangu Tutulevu kanya kufuwa konzira mangu Mwabula nja kusoka mkwari kulageko kusauda sansa mula Kali nino wetu na vei mkutu aliko ni masaba mkaru Mwanyina ze grace wataya niliza kuhu ya liwa mwalu Kula bakwira na nabano kala vira njizeneza chibubi Neku kwetari mpiano mzimu kwa mama likuita hivu Habube wangu inyo wesiri wana kuyamba mbitono Bangu watembe inyo kirato watiapa wote seganya Habube wangu inyo wesiri wana kuyamba mbitono Bangu watembe inyo kirato watiapa wote seganya Habube wangu inyo wesiri wana kuyamba mbitono
www.mp3ugandanmusic.com